mie ninauma. Oh, 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 mama, mama.
Chakosa imani Iwamini nye tuka zamani Kuonga siri wendani Mwona kinyume nyume jamani Ama loko ni chakosa zamani oh, oh. Chupanya dutu zanguzi kazamia Sina imani tena Ikiwa sina mbuna mwani kimbia Sina tmaini tena Ikiwa nacho kwangu mnasongea Ukiwa mali na mimi mnanyongea Sijui kwa nini mnanchongea Ai wanifanya mie lila chechemea Oh oh adhi yangu sasa ishapotea Ai ai hey naisi mbona mie mnanyonea Oh oh unasamana na sifai nafsi yangu mwenye